tuendeshe mambo. Mambo, 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 sijaona mambo. Tunataka mambo, tuoneshe mambo. Mambo, 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 sijaona.
Dada, uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Dada, uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Uo mtitigo uo, uo mondoko uo. Toba, aya, 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 aya. Toba, toba, toba. Apo, ai, 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 ai. Nini, mama, wewe, tuende.
Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis. Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis.
Oya, shake, shake, vunja, vunja. Das, das, dunda, dunda. Dada ina matiki sienye ashuna jipinda, pinda. Mashitani gani pepo punda. Ayago mabuzi amekwenda. Vista ilivya kubamia na vikata kata kama mbenda. Oya, unajua kucheza kumbe fundi.
Kumbe fundi.
Nipeza mgandisho kama gundi.
Kama gundi.
Napendaga bato gomfi wa makundi.
Wa makundi.
Ya bato la kucheza sio randondi.
Oya,
wadizani nimeferi lakini bado. Bado watoto wadogo kindaga temde wedo. Wedo nazidi kwa kanyagia maji ya kisado. Sado yona wapi mnazi umeangusha dodo. Embe dodo kwetu limefungwa dundo alafu na nikataza kukesha. Yamewekwa na mashindano kwa wale wanaojua kucheza. Hapo hapo ingia kati waonyeshe unajua kucheza. Changanya mapiano kidukuzi saa ukicheza.
Kerebuka po tuonyeshe majabu ya kodada. Kerebuka po baka njini tuku wadada.
Kerebuka po tuonyeshe majabu ya kodada. Kerebuka po baka njini tuku wadada.
Ashokari wewe. Habala MC.
Sauti ya kita.
Anikiwa Waikiki Entertainment. DJ Yaba Boy. Unatari wewe. Anakubali sana producer Sanche. Watoto ambaja la Temeke Kinondoni mpaka Ilala.